Boys on the beats.
Fanya kitu wa shangai, kipenzi changu. Wajoko tofauti na wale wanonijaza asila ndani ya moyo wangu. Na wambia tuwezi kuachana. Eti baby unaonaji, watu wakiwa natusema si tunaongeza maba. Basi watanu naje dia, mana kila nachosema kiwezekani kwa sasa. Nikona uwazuri hili linaongeza mapenzi. Kiliona tu na usingewaza, kuna kitu siwezi sahau. Upende kweli ilo siwaze tu. Ah,
watawezaje
kulivunja ili penzi?
Watawezaje
wewe na mie?
Watawezaje
yani wewe wa mie?
You are my valentine, valentine. You are my valentine,
kwambie utulie.
You are my valentine, valentine. You are my valentine,
halali yangu mie.
You are my valentine, valentine. You are my valentine.
Na basi ukona cheka cheka, unangata kidore mwenzio kwambie. Na pondo unaniteka na kuwa mpole kwambie na mie. Na vile mtaratibu unaifanya siangaike. Fundi kabisa unantibu, unanilinda sizurike. Nakubali moyo wangu na kupachukua. Kusu mapenzi ilo we unajua. Umeniteka siambilika hajawa ipungua raha. Kulivunja ili penzi,
watawezaje
wewe na mie?
Watawezaje
ah.